Molweni, lona ngumyalezo obalulekileyo ovela kwinkulumbuso yentshona koloni uAllan Wind malunga ne-coronavirus. Eyona nto inokwenza umahluko omkhulu ekukhuseleni wena nosapho lwakho kukuhlala ekhaya, kodwa ukuba awukwazi ukuhlala endlwini ngenxa yomsebenzi wakho obalulekileyo okanye kunyanzelekile ukuba uphume, nceda ugcine isithuba semitha enye enesiqingatha phakathi kwakho nabanye abantu ngamaxesha onke. Qiniseka ukuba idesika yakho ayisondelanga kwekagxa wakho emsebenzini. Makubekho izithuba phakathi kweendawo ekusetyenzelwa kuzo. Sukuhlala nabantu abaninzi ngexesha lekhefu okanye sukungena eliftini nabanye abantu. Musa ukusondelelana kwaye sukungena kumagumbi amancinci anabantu abaninzi. Sukuma kufutshane kakhulu nabanye abantu xa nifole emgceni. Baxelele xa besondela kakhulu kuwe. Ziphephe iintlanganiso zabantu abaninzi. Khusela abantu abadala ngokuhlala mgama kubo nokuba ngamalungu osapho. Gcina isithuba phakathi kwakho nabanye, yaye sisonke masinqande ukunwenwa kwale ntsholongwane.